Chumba kirozi weka tapeleka moto.
Iwe wamisi wachawi waleone, si wanapenda wakonja tusipone.
Na mini memisi wachawi waleone, si wanapagiria nipungue nisremnene, nisremnene.
Nime wamisi wachawi ho, ho,
aha, wow.
Nilifunga na wachawi.
Yeah.